Yep. Ah.
Premium. Zip Stairs.
Aya ya.
Lisha Records Production.
Papito. Asila. Iwe na ina hela nwale tampa. Wale muna kwa tifyamba. Numba vanda kwa tile lo twafika. Nechite mwikwe lo chakuri lako. Ama la fwaya. Eyo na le fwaya. Na iwe wampela. Awe chakutasha. Isa tubarange. Aba machela shiva nyonge. Aba leti lati iwe na ina tapale kutulea. Because I'm forever yours. And you're forever mine. Iwe na ina nisa nisa shaka shaka. Iwe na mawinu. Another one from Tisha Records.